Yila bafana sebathethela amahithi. Umntu lomnanda ngithi vele ukuzwa kithi. Imizikomba ngithi vele sekushubile. Yena ngithuba sekafaka iphekashini. Umntu lomnanda ngithi vele ukuzwa kithi. Umntu lomnanda ngithi vele ukuzwa kithi. Ishu akuthambi. Ikhono lami mina kholo. Nama word of a baby. Over. Two spin uya kodola. Namhlanje naso yini. Over. Miki masu ya ora. Akukho lulu kusikova. Amafika zosu.
Ikhono lami, ikhono lami, ikhono lami.